nipe kama ya gigi mani nshavurugu hani kuhani wana neona mi beyond shua mesau mi nani mi old school instrumento mi pia mikato nilisha kuambia mambo ya kitoto finito eti Josen Tambo toka machimbo wapi nirelani mina toka kigambo kwa kushindwa kujianda unajianda kushindwa ambu wise enough kata ndam kwa pesa madam kwa pesa madam natoboa balloon kwa nido usio nipo zade mwako bora kigugu mizi chukui kuelewa ina make sense sawezi kuwa mwalimu unachapia kila same I'm too much for you to handle don't try again you gon' jeopardize a half I'm too much for your brain tunaishi maisha maagizo kila mtu crazy ten na michepuko nao na jita first ladies let's just get dirty baby act a fool that's all you got for that fashion unaita kiki boo unaita kiki bo
nafsi inanisukuma kusema basi acha niongee kisa totoroto chimezima tepotea na potee unanisikia au unanisikiliza unanisikiliza au unanisikia
mini rude boy homie so playboy down itakuniwa kajuks wakisha we ni funny mdee Six-time J Ryder, J Mara, J Carter, I'm D Money. I'm J Master J, I'm J Mo. Najonga, he beat ya kwichi kwichi. Sio beat ya Jemmy Dupree. I'm JK Nyerere, I'm J Kikwete, JP Magufuli, Mini J Kweli Kweli. Half man, half amazing. Sina pangwa kula gada, siwezi kuwa mdananda. Siwezi game kusanda mi papa madale kumano. Hingo maiki kumiza kicho meza panadu. You can even love me,
or leave me alone.
Me sio danding, danding. Position me show cause my baggy bila nauli nye kumba ni vipi tawashauri he's super standing mwenye ndi mkamili I set the trend you just jumping on the pin
I see inanisukuma kusema basi acha niongee kisa totoro tochi mezima atepotea na potee unanisikia au unanisikiliza Unanisikia au unanisikiliza? Unanisikiliza au unanisikiliza?